Welcome to season one of Inside Once Out, an African mother tongue poetry podcast produced by Tinswe Media and powered by the South African Department of Sports, Arts and Culture. The theme for season one is African poetry in the time of a global pandemic. Each episode features an introduction from the poet. Then you will hear an original poem delivered in their mother tongue, and lastly, the English translation of their poem. We look forward to taking you on this journey of language, culture, and truth. Besides, some things are better expressed in your mother tongue. Let's get to know today's poet.
My name is Anthony Mulusi. I am a poet from Botswana. This piece submitted is titled Wapelo, translated as Of My Heart. It was inspired by how I feel we should really appreciate one another, let alone love in its rawness. It was written in the perspective of a man appreciating his woman, the love of his life, telling her about the struggles and challenges he went through until he found her. The poem was actually inspired by a song by Erykah Badu and Stephen Marley titled In Love With You.
If the COVID-19 pandemic has taught us anything, it would be love and the appreciation of one another. This poem is written and read by Botswana-based poet Anthony Mulusi. His poem is read in his mother tongue of Setswana.
Botshabelo ja pelo ya gare ke ya gamme. Wa itse mo go la gompieno tsatsi kgarejwana fa ke go leba ke a nyenya. Pelo ya me e a ipela. Ke gopola pakatse di fitileng pelo ya me e hopile kgodi kgamathetse lehulo ke kiba lobaibai ke tlhoka wa pelo mmalobo ponaga e ntse tshetlha e le legoelele mesepele e le matsoke gape e le meleele ba ikabile ka dinaletsana tsa bone makauna maikutlo a santhobatse a nkgateletse ebile a nthemile tokololo la bofelo e le ka ntlha ya go tlhoka mme ke batla ba ba tshwanang le wena. Ba seyo mathong a me botlhoko ja teng e le ja ntho e sa kgomegeng maikutlo one a gaketse o ka re moretologa wa podi thogo ya monna e sa bereke e emetsi e lela ditshipi keledi di tshologa jaaka tsa e goloditseng ke feletswe ke maano ka re batana se senang meno e le ruri ke ithutile gore o batang moriti ke o eme moriti o botlhoko o gatsedisang pelo e sale e leletse e le sekwakwa e kwakwaletse tota monna ga a tshwanna go tlhoka wa pelo lorato le le teng fa e le sengwe borobalo janonyane e ka nna botsomelo jano ga pelo ya monna ke mmaši ebile ke madi a rema fa a setsaleng e gatsele ga a tshwanna go tlhoka tsholofelo le fa e le tsholofelo ke ra tsholofelo ya ga mmatsholofelo tsholofelo e sa tlhabiseng ditlhong tsholofelo e ka go rutang gore Modimo ke motaki ebile o itse sa se dirang ke meti yo mogolo meti wa tlhwatlhwa mokgapho mo diatla tsa gagwe ga se o kgolang mathe ga o galalwe tiro tsa gagwe ke tsa melodi le megolokwane tiro di phepa duo botsweng ditoti jalo he. Wena kharejwana o itse gore o tiro tsa Modimo e le ruri o bopilwe ke monna a kile a itapolosa monna a itse go kolobetsa diatla tsa gagwe ka metsi motho wa me bontle ja gago bo robile dipoo dinaka fa e le bo magaolwane bone ga ke pui ba pokolola fela ba go bona le matlametu a latotseme gobe e phophomang metsi ka ntlha ya gago ka re bontle ba gago bo rutile ba le bantsi gore tlhokwa ga leme le sa tlhongwe ebile mosadi ke le je le le botlhokwa o tshwana fela le metsi a itshekileng na letsana o pelo ya kelello e iketile.
Here is our poet reading the English translation of their poem.
The refugee to a man's heart is that of a woman. You see, on this day, when I look at you, girl, I am compelled to smile and my heart rejoices. I remember the yester seasons when my heart was filled with throbbing pain, vainly searching all over for my heart's true desire, tirelessly probing everywhere, in all corners to the unfortunate no fruitful outcome, while other men easily found their beloved kindred souls. I couldn't even sleep, suppressed by the unerving emotions of grievous failure, for gems like you was nowhere to be found in my sight, and the pain was unbearable, emotions awfully sour as a sour plum, and my mind at a painful standstill, with tears pouring down like that of a miscarried animal, and out of ideas like a toothless predator. Indeed, I've learned that dreadful situations can drag, they can hang heavy and render you helpless. A man should not be without a sweetheart when there is love out there, otherwise he should change his strategies until he finds one, for a man's heart is delicate and frail. Without a confidant, it can be wasted away easily. He shouldn't be without love, let alone the mere hope for love. The hope that knows no shame, the very one that will teach you that God is an artist. And he is aware of what he does. He is a mighty artist, an artist of repute. His mighty work prints can't be derogated. They can't be undermined. They can only be praised with whistles and ululations. They are flawless without imperfections. So, know that you, beautiful, are God's great creation. You were molded by a man who had advantage of time, a sculptor who knows how to dampen his artistic hands with water. Your beauty left many men fighting each other. And as for prepubescent boys, they always cry every time they see you. Even married men estrange their houses to chase after you. Your beauty has taught many the importance of guarding what belongs to you, and that a woman is a precious stone. She's like calm waters, little star. You are a heart of a sober mind.
We hope that you enjoyed this episode of Inside Once Out, and we'd love to hear from you. Please leave a review or rate this episode. For more information on how to submit a poem or partner with us, visit www.teenswearmedia.com.